odiyori benabye magala okola mukole benabye mukola gambye muvikole naite mugeza kulya bisiyaga wante temugeza kulya bisiyaga gambye benabye magala okola mukole benabye mukola gambye muvikole naite mugeza kulya bisiyaga temugeza kulya bisiyaga nasoka kuhulira njenje mchituri nembuka mangu nemva mchituri nemongera kombo kwepicha nembuliranga mazima njagalo kwepicha matandika nombola mpola nemuvuga ekintu mpola mpola nemuva ate muvye mpole mpola mwamalirizanga mukubye ekintu kyampola ekyo kisiyaga abananga nga kituyanya buli akikola mazima tolina gezi oyo akikola mazima tolina gezi nkiddamu nti tolina gezi okusoka kyali mu westana eastana west ne bakupana awalala bona ne bakupana kyokanga be bakupa temulina makulu temugeza kubisi bisi 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 temugeza kulya bisiyaga ngambye temugeza kubisi bisi 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 temugeza kulya bisiyaga temugeza kubisi bisi 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 temugeza kulya bisiyaga ngambye temugeza kubisi bisi 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 temugeza kulya bisiyaga njagala bule ya pote galwewo tuteke wa mateka gali ama kambwe kasatu kukwata kovogenda kusambwa newo gamba mbuno lichibanda abatayagala kunaba be bafunamu mochine chintu benyinya bebe bafunamu abatalina magezi be bafunamu ofuna otya mochindo chikuletera tabu lwachali yento janokwatamu mubuno bufalo bwemba nobukangamu obulina obutengo ne bukwatamu kyokato bububuli bumbu nobusambamu waliwo ebikolwa byenayiga byenalisimanyi ng'okukwatamu n'olivansi nalisikimanyi mbira byemulembe gwo nalisibimanyi n'ebikolwa ebirala byenala byenzi nalisimanyi temugeza kubisi bisi 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 temugeza kulya bisiyaga ngambye temugeza kubisi bisi 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 temugeza kulya bisiyaga temugeza kubisi bisi 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 temugeza kulya bisiyaga ngambye temugeza kubisi bisi 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 temugeza kulya bisiyaga nasoka kuhulira njenje mchituri nembuka mangu nemva mchituri nemongera kombo kwepicha nembuliranga mazima njagalo kwepicha matandika nombola mpola nemuvuga ekintu mpola mpola nemuva ate muvye mpole mpola mwamalirizanga mukubye ekintu kyampola.